omuchara omuchara omulunja kusanira aveni katonda gachiba chirunja omuchunga kubitwa omwami omwami omulunja kusanira aveni katonda emuchisima bami katonda chakombe emumwebasa katonda chaba wate
nawe omwami bambi yagala mukyala wo nawe omukyala wo kyogondeera omwami wo musanga mukumanyi omusabira nawe omwami omukyala mukwate bulungi kuba kirya kinafu
kakiba kirungi omutunga wasisa omukyala omukyala omulungi akusanira aveeri katonda kakiba kirungi omutunga akubitwa omwami omwami omulungi akusanira aveeri katonda emukisima bambi katonda kyakoze nemumwebaza katonda kyabawadde
ebirungi bingi naye bisana ebirungi bingi naye bisana abakyala abalungi bangi naye bonna
sibabo
abaami abalungi bangi naye bonna abo
sibabo
owuwali omuyeka nga yakusanira mukyala wali omuyeka eyakutonderwa ebirungi bingi naye bisana ebirungi bingi naye bisana olugambo olukyamu nnyo obumpi bukyamu nnyo butalokoka bukyamu nnyo obwenzi bukyamu nnyo amalala amakyamu nnyo obulimba bukyamu nnyo era
tebukusanira ne katonda bukyawa